You are in the mix with DJ Dyax 254.
Beats.
Juddy.
DJ Dyax 254.
Nisha control, ukizunguka tunabaki on hold. Nasiezi ficha local man na kimbizo kote ni on sport. Hawaamini ninaweza support all of your vibe and all of your flavor. Ushani wai imebaki uwe wife, siwezi shikilia tena. Itabidi kesi badai ya ye.
Sindindindi kama Lady JD. Waitanipe JD, mtoto fulani anafanya ni daydream. Driving me crazy, katoto full bando. Kana maskando, misiwezi mweka kando. Kamili gado, mama sitate amo.
Kesi badai, kama ni bingu wa niseti. Kesi badai, kesi badai, umesha amua ni mekuchagua. Kesi badai, kesi badai, kama ni bingu wa niseti. Kesi badai, kesi badai, umesha amua ni mekuchagua.
Baby, I've been feeling your vibe, got me feeling so hot on the daily. Girl, I won't lie, make a duet, make a thing for you. Tell me what you want, I'm gonna do. Missy Jali, Kesi, Kani Pingu, Wache Wani, Kesi.
Kesi Badai, Kesi Badai, Kama Ni Pingu Wani Seti. Kesi Badai, Kesi Badai, Umesha Amu Wani Chakua. Kesi Badai,
Kanila Mishani Wani Sipule Naisi Kama Nadadai Msukule Na Moyo Wangu Nawasha Upele Na Puliza Na Kungatai Panya Huku Upendo Umevuka Kinae Nina Wifu Bakaro Ina Umae Iwe Japani Ya Uchina Weka Gundi Baby Tutakananae.
Yeah.
forget. Some women are wicked. Some women are wicked, yeah. Sugar baby sweet only when money dey. But I know get money now, but I go get money, yeah. If you know and do then let me know. Cause I know if you postpone my love, I know go if you postpone my love. My money no day I dey. Call me Mr. Romantic, yeah, yeah. My money no day I dey. When you dey on guy I dey. When us no pay I dey. I dey for you I dey. Now you wanna use me to play. Play me oh man away. If you leave me I go run mad. Call me Mr. Romantic, yeah, yeah. For you I dey.
Tonight. how you love me. Siwezi eleza mama, siwezi eleza mama. Meniteka ndio mana sitaki kwenda, ndicho kitu sitaki kutenda. Hela tupate tukose, minita kupenda. Umeniweza ndio mana nasema.
Ukienda nitaenda, ukisonga nitasonga.
Najua baby, tukitoa mali kwenye hesabu, tutajipata. Upendo wetu bado unang'aa, unasimama.
Mtoto mzuri, tazama, tazama, tazama wanifanya ninawaza. Na tena tabasamu inang'aa, fahamu jinsi mimi wanifaa. Mtoto mzuri, tazama, tazama, tazama wanifanya ninawaza. Na tena tabasamu inang'aa, fahamu jinsi mimi wanifaa.
Ukienda ukisonga nitasonga.
If you let me sing for you, darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love, darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along to your favorite song, baby.
Dog location. It's here about vacation. Like catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish on a Ray J thing. I prayed that girl, outrageous thing, but she can't see cause I got shades and thing. Bare girls wanna throw shade and thing, no shade, what shade is your foundation in? Darkest grey, the shade I'm in. 49 more if your babes want
my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another
DJ Dyax254.
Girls to his location. No time, no.
Send me the location. This year about vacation. Flight catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish on a Ray J thing. I prayed that girl, outrageous thing, but she can't see cause I got shades and thing. Bare girls wanna throw shade and thing. No shade, what shade is your foundation in? Darkest grey, the shade I'm in. 49 more if your babes want sin. I had me a famous thing. Goals and things, gains and things. My house party, a babe station. Girls wanna chase, it's a status thing.
You send me the location, then I'll be right there. I make her come check you, my babe. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. Bring girls to his location. No time, no.
Look, playboy, I don't need a party. Captain, I lead the army. Bad ratio, I leave the party. Free Somalis, creeping army. Your ex wavy, we tsunami. Girl from India, sweetest nani. Head so good now, speak Gujarati. You pardon me, I'm laughing again. I assisted, man passed my friend. Money like the alphabet. If you wanna see peace, gotta pass on the ends. Came a long way from a park in a Benz to an 18 plate, man's park in a Benz. Far from the rest, but I'm far from my best. Life is a lesson, I'm passing a test. Yes, everything blessed. I don't want drama and I don't want stress. My girl got finesse, Caribbean flex. Body and chest, tech body and chest. Thank God more, I grew up with less. Just to the right, raps to the left. Arch in the middle, got seed to the death. Batch full of dogs with a 16 vets.
Sinikuwe yo pedi, Gware, Karibia ni Gware, na usiseme ni sare. Weni Jamie ni nare. Oh no, you're the one I wanna marry.
You're the one I wanna marry.
To see an in a hurry, and I will give you more and more. To underwater, mekwa nikikuota, nataka kuwa locked na somebody's daughter. Tukifika nyumbani hatutawai toka, na ishi kileleni kama niko kwenye toka.
You are in the mix with DJ Dayax 254.
Around the world, yeah. I can't find my baby, things getting crazy. All my patience. Just in case I see your face and you decide to run up. Yeah, I'm in it. Nah, yeah, yeah. I can't find. Been around the world. Nah, yeah, yeah. I can't find my baby. Things getting crazy. Losing my patience. Why you keep me waiting? Going through the phases, got me walking out the house so done up. Just in case I see your face and you decide to run up. Yeah, I'm in a different place, I need someone to hold on to. I've been sending up a prayer, hope the call gets through. Cause my heart beats for you only. One day if you even know me. Counting down every moment that I wait for ya, I wait for ya. One day if you even notice. Lately I've been feeling hopeless. Easy to lose focus, but I'll wait for ya.
I've been looking for.
On me, got a fix on me, feel the weight of the world like I got a brick on me, had a dance with the devil and he got a grip on me, I'm just trying to get to heaven, hope you got a ticket for me, huh? I've been sending up prayers, I need feedback, pants full of sin, can someone delete that? My pants got muddy, I feel like my feet trapped, can you give me the strength now to beat that?
Cause my heart beats for you only, you
never even know me, counting down every moment, that I wait for you, I wait for you.
Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía.
Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar.
Nataka kuja gitu, anajua napikaga vitu special. Special for you too. Wewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah. Two time, I put up my money. You it's a gonna go bebe, ube mbechu. But you, you know I like it. It's a gonna go in the shell, tembeka. Me go, you know I like it. It's a gonna go bebe, ube mbechu. But you, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inuka jonko petuzo Mapenzi ya mekaza gongelea na nyundo Boso ili na maneno yenye vundo Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo I say she's my future Sweet my butcher Wanga mtajuta Kaika ukuta Nampa taratibu nampa Puta puta Napenda mwendo kanyage mafuta Nitaka niko bebe ubembechu Kachu You know I like it Nitaka tuendeshe utembika Migu You know I like it
Happy birthday. Oh, all right, let's go.
Cut me now, you're good and I'm not blind. Ready up again, pain and heart free. Shot me in a hit of my love. All of me life experiences. Things when me got true for real, build me up as a top. Boy, say them bad, bad wine I'm vain. Me not a time for chase, me shoot it out one time. I say me love the girl, I'm in a matter. She's sexy and clean. But me not gonna name nothing when I cook in a canteen. Pussy me see me all the while, what make you do run in? Chat alone about them, my internet name. Full tip out of the party, well, madam me. Nothing personal, I just saw we let her stay. Gonna tell her, the pain of the fight, all the hate, all the lies on me. Now somebody want me love. Push me another time, never sing another rhyme. Cut me now, you're good and I see no blood. Ready up again, pain and me. Ah, yeah. Shot me in a hit for my love. All of me life experiences. Things when me got true for real, leave me up as a top. Tell them all the while I start. Boy, enough if you if I leave me, I got half. Fuck a beef up the security. I believe a girl, but none of them in a swear. For some of them, me fuck and never call them back. Now them hate me, that I'm not proud of. But I am the alpha, can't rise against me. When I'm here, the rock of Gibraltar. But sometimes me feel like the world gets salsa. But me have to bust the world, me and the money with salsa. The pain and the fight, I mean, the lies don't mean. I see my you want me. Push me another time, never sing another rhyme. Cut me now, you put on a sin of blood. Ready up again.
Drop that wood on and get back on my ground. She know what she doing. She know what she want. She know how to move, man. Cause she know what she wrong. That's why we break up, break up, break up. Never listen, just want me to put you in that position, make you say, oh no. And if you was ever missing, the thought of you being with other niggas, I'd be like, oh no. If anything was to happen, you know I'd be the first to take action for you. Cause you still got a hold on me, don't you? She know what she doing. She know what she know. She know how to move, man. She know what she know. That's why we break up, break up, break up.
Namdiko na uko nyuma una mzigo asa bebe anakata anakata cheki bebe anakata anakata. Na six pack.
Uya mzigi baby wangu.
Na pesa nyingi uliza na nita mchati.
Uya mzigi baby wangu.
Alafu na monge la tango.
Uya mzigi baby wangu.
Na kiwangu.
I gotta hit ya, nigga. Yeah, okay. Hela kama sina miwaga na tunumiza nikidimisha asire na kuwa ile
hino.
Kama taki miwaga na honga sana na kijaga magetoni na mla ile
hino.
Kuchangia ni yari lakini ona vile mtu huyo ata kudai ile. Kodi sikia shindwa kulipa nimechelewa. Unataka kunitolea vitu ile. Sisi machizi tunaacha ila mademu wanaacha ile. Sisi machizi tunaonga ila madingi wanaonga ile. Mziki wa jamii, watu wanaimba matusi.
Kinoma noma
kwenye mitandao, wengi maarifa ila watu wana Google matusi.
Kino mano
uko darasani hesabu uziwezi la mjini unahesabu mabwana.
Kino mano
kutoka kanisani shetani umuwezi maana kwake kuna mabata. Kwenye ndoa mlokole ukifanya pole pole kwa mchepuko unapiga uno.
Kino mano
soka la bongo Simba na Yanga na tunawanga ile.
Kino mano
ni bola huki tuki pasta pasta mai usiku wacha kata nai na wakisema washa data hawa fai jua ni kikuzi maya sikune ni puzi maya cause I love you and I never stop loving you nako ani wanda kapa kukuona ani juwanda mbeze tuna msoba ani juwanda kalu kena mbuma one time one time one time kiko ani juwanda kapa kukuona ani
Njenga huna bomo atena Mbuko meni mawisa Sitaki tena kubakisa Sige uka bomo ama
Yesu pita na mbanyu
Mtoko na sana Mati uko tako Mbuko meni slow down
Taarifa njema kwamba nimealikwa na mzee mimi na yeye meza moja tuongee.
Okay,
usilete supi ndani mbanyu.
Nimesimama hapa kuwakilisha mtaa kwa usahihi na ufasaha. Mimi naitwa Natal maarufu Sande Manara na mimi ni mnanifaa.
Taarifa njema kwamba nimealikwa na mzee mimi na yeye meza moja tuongee.
Okay, usilete mambo ya uoga mtaani ni kugumu kuto tunakula soga.
Kugumu kivipi? Kutwa mna beti Instagram page zenu picha za uchi mna post.
Wasanii kufungiwa kuchafundwa yani nuksi.
Tatizo wasanii na nyinyi daily matusi.
Madada anaojiuza kufuruni.
Siwezi kuongea na mzee mambo ya kihuni.
Madawa hospitali.
Hilo nitamwambia.
Viwanda nilivyosema.
Hilo nitamwambia pia.
Wabunge kutukana bungeni bila siri.
Siwezi kusema kuna kamati ya maadili.
Let's make hilo ndo balaa.
Siwezi nikasema nyie mnataka niame da. Mbona mnachanganya? Natoka wapi urafiki kwa paka panya? Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Mbona mnachanganya? Natoka wapi urafiki kwa paka panya? Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana.
Madawa yanaharibu wana mziki. Amsaidie mtoto ilala naye ahiki.
Ashasaidiwa na bado hashikiki. Nimeamini kweli kuguu hafungiki. Nilitegemea labda mtakuwa na hamu. Kwa nini bongo kichwa cha mwenda wazimu? Hamna kazi na mmesoma mpaka chuo. Sasa viko wapi kama elimu ni ufunguo? Wazaje mboga mboga ushuru kwenye kodi. Basi huwa zikinyesha wana ziko kio.
Yala limebakia. So vitu ni vingi maneno ni mengi. Lazima wajue tulijipanga. Sina tena time ya kutani. Baby, sindo kiboko ya wache. Wacheze na time za tena. Sikomi na maneno yao. I'm ready, I'm ready. Baby, sindo kiboko ya wache. Wacheze na time za tena. Sikomi na maneno yao. I'm ready, I'm ready. Love it, chocolate, cocktail. I know you love it, love it. Chocolate, cocktail. I know you love it. For one more baby, brought it, made it. I don't wanna need now.
When baby, I just wanna know. When baby, I just wanna know.
kaibuka mana bivituko. Na hata huko kwenu na job wako, nitajeni mmoja tu. Wakachekesha, zikaibuka kiki za Basata. Kibamia kufungiwa mwisho hapa, alafu za Rihanna Rukta kuzichapa. Acheni pupa, hadithi inaendelea bwana. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Wakaibuka watu bongo, watu wasiojulikana. Wakampiga na Lisa wasiojulikana. Wakamteka na Broma wasiojulikana. Wakavunja bichi taifa. Wakasema hii siasa haina usawa. Wakajiunga unga ikao kao. Wakaisi wingi ndo shindi, ila kuna muda hato mojo shinda wingi. Manja akafungwa, Yanga ikayumba. Wimbi ila shoga siu ni story za kutungwa. Mange akashindwa maandamano akapingwa. Na hindo bongo utanyosho kipinda. Acheni pupa, hadithi inaendelea bwana. Hadithi, hadithi, hadithi.
Utampolea, uongo jo wana utampolea.
Hadithi.
Utampolea, uongo jo wana utampolea.
Hadithi, hadithi, hadithi.
Utambolea, uongo jo wana utambolea.
Hadithi.
Utambolea, uongo jo wana utambolea.
Kitu mzuri nisho, kimtazama na yo rangi ya Dubai. Kama wina unina yetu madai. Nishaweka sana lingo, hadi ulimbo. Wala hana timu mwese ataki tono ni. For sure baby you mine. Iwe usiku iwe mchana.
You are in the mix with DJ Dolly X254
Mambo Mbaya.
Yani mzuri ni shai. Kimtazama na yorangi ya Dubai. Apa kataka rorani. Na mwaga wino mina yetu ladai. Nishaweka sana lingo, hadi ulimbo. Wala hana tuyu mrembo. Esi ataki tonani. For sure baby you mine. Iwe usiku iwe mchana. Sipati hata kampani. Usizuge badai. Siunipe data. Umefanana na mama. Miniwe baba. Usizuge badai.
Man. I was born here man. Ukitaka kufa na kununulia gun. Leo soda no beer man. We are done. Kikitenesi na boli tuuliza. Unatuambia ama unatuuliza. Tieleweki kama nimepuuliza. Chenize ni fake macho zinatuumiza. Back to the top vum nimepaa. Kigum nimedum nimekaa. Mshum ile mwana. Na bonge la toto nataka mwaga sum. Ila room zimejaa. Oh, polisi ndo masela wa mta. Sichezei kamari hela ya mka. Mindo kidume halisi. Fegi mtume hanithi.
We mpe abagi. Alipojitusu mwambie kaya kanyaga. Yani mwona shwari. Wakijitridu wata kusanya mazaga zaga. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kavana. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kavana.
Hiyo nanunua buku tabata. Wakishua kaja huku kadata. Tanua kula kuku na bata. Unajua natamani kuku pakata. Maduwa na hongwa bia. Niko juu kama bomba dia. Uno kama Royce nyonga dia. Gong cheers kesho tutabonga pia. Usilete tantarira. Usipelekwe kata hira. Usipoteke kwa tajira. Kwa usunukwete hata dira.
Teke nye mjeksos. Tulisa mawini na kitete. Sitifi na kicheche.
Hello.
Basi fanya kido, kido, usaniwa.
baby, nipe kido, kido, usani wa baba.
Halo, halo.
Basi fanya kido, kido, usani wa
Fiana kam, gonga sana tia itakam na ataki kuja busta kisabe gonga, gonga, gonga tuki gonga, nyoni bongi nyonyuki gonga, 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 sopo jani piandom kambia fande mbele tuki songa.
Meku cheki toka zamane, juna chaka na dhane, mindi udunga kama daktare, na baki ndane kwa ndane, ee yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, ee yate. Kwandane, na baki ndane, kwandane
Neza isha, kwevo itisha Kiwashe, kikichatisha Kuguza, tuwezi ivisha Mevisha, unanimaliza Masharungu, lonchizishe Nakenda chungu, nabifurisha
Kizitisa, ebepimishe
Kushidishwa, kumulingiza
Mekucheki, toka zamane Tunachaka, nadane
Bambi, bambika, ka Bambi, bambika Bambi bambika, ka, bambi bambika.
Learn the mix with DJ Dog.
JX254.
Karibu kwa ipati leo, tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali huyo, uliza kaswata tuwati leo.
Niko chupi kwa pori, mboka lazma, nichacha kwa siwori. Kwa dimanga, sazirudi ningori, chada sakwa, tuza meda sichuki. Na kachuki, nika kunki katuti, kanibabi, amedai ya tateza. Kaniguangi, nilazima chezewe, pewa, saksuli waperembwa.
Bambi, bambi, kaka. Bambi bambika, adi bambi bambika, ka bambi bambika.
Hey. Tuko na mola tunajiachilia leo, bati yeti kiwafikia leo.
Adi bambi bambika, ka bambi bambika.
Nemu cheki na konyagi kukanyagia, kamu cheki na konyagi kukanyonga. Muda kukacheki muda kakafisi ya juzi suzi ya kamu kazi ya kani pedi neketanunda kupata. Kani lady heri pesa kwa kibanda, neke dready nizipande fertilizer. Kiki medi kwa kinganya tukikata.
Kani mboka bana staka ukota, no kimbele mbele ustalka ukota. Kani family na daisa mbota, round ya stick tatu kambota. Penda stare sautare wezi bagen stare. Pumuli data po kando stare, mi bon stare. Sinu asili kakam kusele.
Rada safi ane base bambi bambika. Najusi jale ni wazimisha bambi bambika. Adi 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 bambi bambika. Ka bambi bambika.
Bambi bambika.
Jaja, with your sexy body, Carolina. For your love, I confront like John Cena. Ataka mani kiongu kusina. Kupe kila kitu, baby. Machana kwa siku, baby. Tufanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu, baby. Machana kwa siku, baby. Tufanye mafitu, baby. Vitu, baby. Sata kislong na pawaya.
Jaja, yo puti jaja.
Journey, for the journey, for the journey, for the journey. No bad mind could I ever
bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
She looks so surprised, then I cut a picture yake ukutani. She say, oh my god, this is kinda love, make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah, baby, I'm not done. Nam take care, nam fua viatu, nam beba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your... Amengia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Nam katia mitindo, nam kanyagia vishindo. Nani ngata kwenye shingo, mtoto na marisa nyingo.
Baby, come to my bedroom. Come to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, yeah, never see, yeah, yeah.
When your mind could be daddy love, believe me, ni vitu wet wet so because ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa board, mana ghetto shall fix. Ni wewe tu, this TV on Netflix. Mekwa kia midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu, na kubanduwa kipimpo la fuilo. La daddy, lazima ndafte stimo ya ndum na vikari. Niwe mahali, ni kupe extraordinary. Penzi flani, la daddy. Kama wadu nanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia alafu.
Nipangela siku pingi kimoko, wita tubasu.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Kama unapata malipo ya usaliti. Yakupenda lakini nikawa sipendeki. Sikujua machungu makali kiasi.
Every night and day, no one but you, girl. All the things what I do for you, well I know I'm done about the work. In my heart, just no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, me a there. Me don't send anybody, girl, me there. Forever, girl, I there. I'll be there for you, girl. Forever, me a there. Me don't send anybody, me a there. Basi nipe kidogo, inanikosha mikoko. Na ulivyoshona mzigo, I will never let you go. Nimeridhika
sana,
unachonipa
sana.
Nimefika
sana,
sina mwingine. Nimeridhika
sana,
unachonipa
sana.
Nimefika
sana,
sina mwingine.
Girl, I wanna go another day. Girl, you make my body go
pop.
Yeah, I wanna go another day.
Nichua miezi na miaka kujuona nipenda. Siku zikakata tukachana kalenda. Wakaja wakaka wakakaa wakakwenda. Bado upo hapa tu na shatoa mimba kibao. Shatana nao, ushatana nao. Mapungufu yangu meshinda na nayo. Na umefunza kupenda na nikajipenda. Na wanaume shulo wengi walishindwa baba. Wanaume vita wakanilisha shomba wengi vidagana. Nikaosha vyombo kula kuzagana. Wakacheza ndondo tungi ni za balo. I don't know man, salawe tu. Ganga wako menishinda mizuzu bo. Don't you know man, I guess you know the truth. Tamu kama mua man, I'm in love with you.
Nilisho waifanya kwako kibaya. Unisame Nimegundua weno unanifaa.
unanishika nkashikika kuna namna. Unaitika nachotaka ndo unafanya. Na unaridhika hata nkisema hapana. Na mama kasema unanifasa. Mini nani mpaka nika katalada. Though your mama na isime ni star love. Wanadamu wanasema takutema after. Ukichacha ukikosa ukafulia. Ntakuwa na webo ukicheka na ukalia. Ukasema madada tunda kushoto kulia. Namba leko ndo ni bebe ni lale na kusunzia huh? Skiza dear, I ain't joking. Venye wana wivu wakituona they be choking. China galoki, we be smoking. Na mwitaga bebe kwa bed na mwita donkey.
Nilicho waifanya kwako kibaya.
Sitoweza. Melewano wakuna. Ukinigosea wataka kubembelezwa. Hivi umunda ni mumena. Ukinikosa niombi samahani. Hivi kwanguwe ni mke gani. Kazi kiburi tunakisirani.
Kwanza nimechoka sana. Naza kokelele na lala wana. Maina unaongea sana. Kila siku uishila wama.
Inamana nayongea ya namana. Haya ndo matatizo yako mam. Au mwezangu umesha pata kawana. Wenda laba na kana
kuchenga. Tofauti na nyuma.
Bandani, kama hela misia chapa nyumbani. Hivi kwa niwe ni mke gani. Usoji wako nitunza mume ndani.
Mwana yako misia ungei. Hayo ya sikia uko. Anauna unikosei. Badili mwenendo wako. Siku ngapi ujalala nyumbani. Unasingizi ya kazi ni. Waniache na watoto nyumbani. Kumbe unalala jirani.
Jua mimi, wala so wewe. Hayo mambo kakombia nani, siyasikize.
Kumbukatili apa kwa manani, utakuwa wangu utu. Na mambo na yofanya ya fanani, na kuambia mume wangu.
Maumivu ya benzi, hayawezi kuboa kama mwibo na vakujoma. Siwezi kukuwacha wei, domboni yangu inaifanya jicho kuona.
Nani taondoka? Kelele, kelele na choka. Usinione milofa. Kuvumilia tu.
Kupata sumu wale na tiba umweze ni nimeko. Kupa paruki ya aja zangwe la leo. Nimeko. Yaka Nafanya nikoneka na ngoma mwenzenu nime Ejepo ya na matamani yu macho yangu hila nime Na mapenzi ya leo
Huwezi
amini nilidanganyo kuwa niko peke yangu Lichira ubani lenye kufunda likafunda penzi langu
Yatini ujipetabu, mapenze ya nusarabu Wengi ya mewapadabu, wenye marina makabu Uwevo pia sawa, minye waminifu kiza haya Nini chakuliza wana Futa saizi ya koma na puresha puresha Ita kukondesha Kwa nini unakesha Machozi anatoka Amu wa mwenzenu nime Kupaparuki ya haja zangwela leo Ya kafanya nikoneka na ngoma mwenzenu nime
Tena ubestia ni hila siku kesi Nesu na nipastwesi kuino fuama Kirudi home kwangu pakavu na tia mchuzi No mapenzi no chakula na baki kupiga mluzi Nimemisi kukana taulo ubebe legeza fuse Kumbuka nlikata utepo sinkopena toto ajuzi baby baby Anataka kuwa queen of jungle na minataka kuwa king of jungle mapenzi vita Mishe zangu studio usiku inakwaje gome kufungua mlango punguza visa
Niko lipo, lipo, vya kupika vipo, vipo Nilo mitatu, nakula kwa mama ntilie, uruma Ona konda
Penda
kupenda. Ungeniambia mapema, ungeniambia mapema, na unajonge kutema. So kwa olivyo nitenda, mapenzi nye sinema. Nika kuimbia siwema, nita kuimbia na tena. Sasa kama hao mashoga zako ndo na ukupoteza. Siku takutana na ngomo utashindo kuicheza. Si umesha zoya kosa lako na kubembeleza. Na wanakosa vyote la sikosi kodi ya meza. Nini sijawe kufanya kama takuonsha fuwa. Kipi ni siri kwetu mana tandani wanajua. Mwanzo mapenzi yetu liko moto sana nguo. Tani mwanaume julikani katempua na jua. Mshua
iko lipo, lipo vya kupika vipo, vipo milo mitatu na kula kwa mama ntilie huruma. Ona konda.
Cause I found a perfect love. Thank you to my ex.
Everybody go.
Ooh. 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 Thank you to my ex.
Break up, no be breakdown. Break up, no be breakdown. Break up, no be breakdown. No be breakdown.
Thank you to my ex.
Break up, no be breakdown. Break up, no be breakdown. Break up, no be breakdown. No be breakdown.
Thank you to my ex.
Sese wo suja mi ama mesu. Sese wo suja mi ama mase.
Yeah.
Ya wo se wuja mi ankambe. Eni ya kononko kaya wodi ya wube breye. Breye. Ubya fami hai, achesa mamai. Ubya kono dieni odomponso no wai. Pensaka, womboni kewo. Ubya fami hai, achesa mamai. Ubya kono dieni odomponso no wai. Pensaka, womboni kewo. Thank you to my ex.
Breakdown.
Break down. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, Missy Wezzy. Missy Wezzy stoke. Yeah, Missy Wezzy. Yeah, hey.
You're in the mix with DJ Dynax 254.
Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, Missy Wezzy. Missy Wezzy stop. Yeah, Missy Wezzy. Missy Wezzy stop. Shoddy Yako box. They telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, Missy Wezzy. Missy Wezzy stop. Yeah, Missy Wezzy. Missy Wezzy stop. Yeah, no key to na flex. On a villain address. Aki, I'm the best. Yeah, Aki, I'm the best. She say she a queen, so I play her like it's chess. I just wanna ball out like my homies in US. I had a couple issues, so I put it in the music. I had a couple issues, had a homie feeling useless. They say they gon' run me up, I told them niggas prove it. Out here in Nairobi, swear these niggas never do shit. I roll with the trappers, I roll with the masters. I don't have the bag, I cannot lie, I'm not a clapper. Still be going up, all the game, the Kenya NASA. Running up a check and there's nobody running faster. I roll with the trappers, I roll with the masters. I don't have the bag, I cannot lie, I'm not a capper. Still we going up, call the gang, the Kenyan answer. Running up a check and there's nobody running faster. Ville Shodi Yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, Miss USA.
Me feel I'm shining, oh yeah. Oh yeah. Not 10 on the measurement, you're the one only. Oh yeah, yeah. It's like a movie. I'll be riding down the street to find you, my love. Cause in my heart is you, girl. To let me in, just together to get far away. Me na bahati sana, kama wa mapenzi ni kwako tena. Furaha yangu ni we. Oh yeah, mapenzi bahari bwana. Tena kuna wapiga mbizi bala.
But I'm gonna fight for you, cause I'm in love with you. Gozie, gozie, ah, gozie. Gozie, gozie, ah, gozie. Gozie, gozie, ah, gozie. Gozie, gozie, ah, gozie. Mapenzi ni kwako tena, furaha yangu ni wewe. Oh yeah, mapenzi bahari bwana, tena kuna wapiga mbizi bala. But I'm gonna fight for you, cause I'm in love with you. Gozie, gozie, ah, gozie. 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 Gozie, gozie, ah, gozie.
DJ Dyax 254.
Renegade Pro Studio.